uyakhumbula zama ukungibulala tungifakela ushefa qedwa thatha iqatha kanti uzokhohlwa ugeza izandla uyakhumbula zama ukungibulala tungifakela ushefa qedwa thatha iqatha kanti uzokhohlwa ugeza izandla nayakujuqa 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 ngiyakubulala ushefa kancane 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 tisigujiwe mbile mkhodi tengabela abane leqhawelo sale nkundla lengabe umfazi kabani oyozila wena bathu ngangizondela nto yangiletha laekayana milele yaletha nawe nami ngiyamthanda kancane 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 kancane